Kwa kukona umuntu othile wayena madodana amabili. Omncane wathi kuyise, "Baba, ngiphe isabelo semfuyo engisabelwa." Wabahlukanisela imfuyo. Kwathi omncinyane kwezinye izinsuku, kungakabi izinsuku eziningi, indodana yakhe encane yasuka yahamba yaya kwelinye izwe elikude. Yachitha khona imfuyo yayo, ihamba ngokonakala. Seyiqedile konke, kwayindlala enkulu kulelo lizwe. Waqala ukuswela, yaya yatholwa umuntu walelo zwe, wayithuma ezweni lakhe ukuzalusa izingulube. Yafisa ukudla amakhasi adliwayo izingulube, kayiphiwanga muntu. Yaqonda yathi, "Ziningi izisebenzi zikababa, zinokudla okuningi, kepha mina ngiyafa ngokulamba. Ngiyakusuka ngiye kubaba, ngithi kuye, 'Baba, ngonile ezulwini naphambi kwakho, angisafanele ukuthiwa indodana yakho, ngenze ngibe njengesisebenzi sakho.'" Yasuka yeza kuyise. Kepha isekude uyise wayibona, wayihawukela, wagijima wayigona ngentamo, wayanga. Yathi indodana kuyise, "Baba, ngonile ezulwini naphambi kwakho, angisafanele ukuthiwa indodana yakho." Kodwa uyise wathi ezincekwini zakhe, "Khiphani ingubo enhle niyambathise, niyifake indandatho esandleni sayo, nezicathulo ezinyaweni zayo, nilethe ithole elinonileyo, nilihlabe, sidle sijabule. Le indodana yami ibifile, siphilile, ibilahlekile, seyitholiwe." Baqala ukujabula. Lindaba yakhulunywa nguJesu ethanda ukutshengisa uthando lukaNkulunkulu kithi thina esiyizoni. Ethanda ukuba thina esiyizoni sonke siphendukele kuye uNkulunkulu. Loba siyizoni kodwa uNkulunkulu lokho esithanda thina. UJesu wafa efela izono zethu esiphambanweni ukuze ngaye thina silungiswe. Kungakho ke kasifanele ukuvumela izono. Sifanele ukuphendukela kuJesu Kristu onguye umsindisi wethu.